nkwa sɛm brani onua ebra aso sɛ obetie nkwa sɛm pomadia sɛ obefrɔ bibi ɔbɛn wɔ na wase wɔ sɛ nkwa asɛm ebre na adwi ɛyɛ wosomfo Akwa Hayford ɛna mene mu atwa asɛm ɛne die mu ɛsɛ sɛ ɛbɛbɔ mpae ɔnomfo no mu bohufo mmada wase ɛwɔ akwanya a wode ama yɛn ɛsra ayɛyi ntontom kamfo nka wo din ɛberɛ bɛsua w'asɛm yi biyɛ adwene ni ɛne yɛnte aseɛ yɛho adi kyerɛ w'asɛm mu awurade sɛ wo ma ɛni wo a wonam w'asɛm yi so ɛbɛda wo ho adi akyerɛ wo mma yɛni nso no wobɛkɔ so ara ato no gyidie mu na woapagya no famadom akɔ adom mu na wohyira no bio nso ɛmu biara ɛserɛ sɛ ma yɛ ahoɔden boa yɛn wo yɛ mmɔbɔ ne kaa yɛn ɛhyira yɛn yɛne yɛ busua nyinaara bio nso ɛyɛyɔ no adɔyɛ ɛndi yɛkyi ɛwɔ yɛn nkwa nda nyinaa amen onua nkwa sɛm na wotie nkwa sɛm yi fi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna yɛde brɛ wo asɛm a mene wo ɛbɛkyɛ ne nnɛ mato no din sɛ ɛne sɛ woma aduabɔ ɛba wo nom na wokae Psalm 109 verse 17 na ɔka ɛsɛ wotɔka saamu no ɔse he love to curse let curses come upon him he do not delight in blessing let blessing be far from him na ɛsiane sɛ frɛsɛm da n'adi pefee no ɔka sɛ obi biara a n'ani gye aduabɔ ho no aduabɔ ɛmpa ne so da ɛne ti ɔmmɔden sɛ biribiara a na wodome ɛnyɛ ɛnti deɛ ɔka no yɛn yɛka saa mu no ɔse ɛnam sɛ ɔbɔ dua nti aba ne so sɛ ɔmpɛ nhyira nti ɛne no ntɛm ɛntwe onua sometimes aduru aberɛ bi a sɛ yɛwɔ hɔ a ayɛ ana yɛ ɛfiri sɛ yɛhaw no yɛamanneɛ no ɛfiri sɛ obi ɛna wama saa deɛ na babɛto yɛ but ɛyɛ yɛn a yɛka ho nti yɛyɛ biribi a na yɛka sɛ na adeɛ kora a me yie koraa bɛyɛ yie ama me sɛ wonya ɛde saa adwene no hyɛ wo tirim pɛ na sɛ onyankopɔn andi w'akyi biribi a ɔbɛyɛ bie ni hɔ a ɛbɛyɛ yie ama wo nyɛ biribiara na ɛtwa sɛ woka nkugu asɛm obi wɔ wo ne ba a na akwadaa no sua no ntitie mu no sɛ akwadaa no ɛyɛ mfomsoɔ a ɛsiane sɛ kɔbɛfrɛ no na ɔde no atena ase na watu no fo no na waka kyerɛ wo bɔ kora no saa kɔ kɔsi awieyɛ wonim sɛ waka biribi a ahonhom bi afa a wode bɛdi akwadaa no nya nti akwadaa no ɛbɛnyini no akwadaa no nim homa yie paa sɛ akwadaa bi wɔhwɛ wo nim deɛ paa nanso korɔ no deɛ nanso na wowie fi sɛ ɛyɛ wo ɛsiane sɛ twerɛsɛm no ka no adi sɛ ɛsiane sɛ ɔdɔ aduabɔ nti no da biara aduabɔ wɔ no so sɛ wofa kree sɛ wokra gye nkwa a na ɛnnɛ wogye tom sɛ woyɛ nnipa no bi a wokeka saa nsɛm no a ɛgyina awurade yesu kristo din mu sɛ ɛnnɛ saa aduabɔ no ɛbɛfiri wo so adeɛ biaa mu w'ani nsɔ ɛna a friend is saying, Unyakupo Betriauka. As I'll catch a oba, O catch a wukunu, O catch a weyere, Unia, O benwo, and put the ombeumpo. Now, O cast an some winna at the china. Never the new man couldn't ye na a badao soa. Na den na efide wini abri na wana mpaiboso. Pembe bre, ni pembe bre, di wamba ennam. Asore, asore, asore fi. A, wope ahuto ama wamba. Na yansu wane enipa. Wama wamana kwa saati bie nima wadi wannam. Mama sami kachiro nese. Se uniji, ni pe ni, di uniji biyabo huwa, biyabo da usude biyara. Asa nyuma boni bia echo ma wabe krawo. Sanse uyu bia uni ejo. Enti ya ma, oshe onyumtufu ya otro sahu mei, ya mefano so, na muhumu edasa nyumunidina. Na na, odiwa yao, ene atetia, ene pebidina fum. Di, nipona dina na afum no, utimise, onka asem papa biara emfo ubiya hon. Di de biya no mi asem na wone nim. Nti osire rade no. Osi esan se. Nini ji diabonti no. Diabono emrana so. Na ebiyo so. Osi he did not delight in blessing. Nini ji nshira honti. Let blessing be far from him. Ara wuse mo. Nini ji nshira hon. Ay. Bibia nso woni a enyame abaya mo bia kenipa de osori anopa se wonya sori anopa firu kateso a onyame akan waka adomfo do doka se nyame hira me etide biara biara obeye biara beye nshira ena me kura de ye bom seni masa won pe nshira mami papa nnia krachi won pe nshira ura. Na mi kwa hade, mi bibi yasi ba ye den, in shirabe bo. Mwili kache o se. Se o sori anopa. Un free, u gate anu nisi fobno. Empire se o boni nisi. Esa nse, divine favor, ayo osuro, ini ma adumni biya kan, ma iti pa chubu ntino. Nye se o se free wadu nisi. Ade na masori bua mi Ewurade humi mobo na Ewurade kai me na Ebio shira me ene mebusua me demu oro fo se ubo sampa we ya enjira be diwechi na me de ena me kwa mko swa die mu ena ayesi aye aye no me ba misisu se wo bodi ase wo kachi wari se. Wadi na minim, ena na mkekasa anse mwe. Ene tine de biya, biya la, ubibaya adi nkosoma, bada mekwa abu kusoma, na yo hao, ene atetie. Ente wadi isanyo mwe, efri mso. Sa uye saadye ya, usile saadye ya, minimse, ya kupombe yu, efisanyo mwe efri mso. Esanse, anu uwe, e wahonde, the power of words, yehwe se woka asembi a emfa mpuntumba dehun se ayde se bepegya wo na nso ayde se beprewa se kra semi wo a obeka se emfa mpuntumba nyoma adwe se bepegya wo ina mbese me chere ne se se wo bi wa no kan sam a se wo ka de wadi mpuntumba ba ne mo men ka de a beprew wo ase. If you say nipa biara no sori a woka nsa papa fa ho. Onze, so woka bonu bese ese kindness matters. Kindness ma kansem papa ensama eya butoyem nsem. Ayem ye nsem. Ose it cultivates a spirit of kindness and compassion towards others. So woka onyame shawo. Yamunya okasi, nshira bi kana ibabe kam. Se yanhwe ni ya Say yen yen de ye, any a cassano. A de, or how now, my dear, be brain. Why, really, I beca say, when you're me and boo, ye nan so a woman, my 70, ned oko, sa, tigan. Yammy too fool, and I say, your body, I say, a beca, and no answer me ye. Na, ye shry, and we shry, fufu. No more, a chance, de bia, a bobo, bia. Say, yes, sir. Na ese se ada onyakopon edo na yebuye no edi itwa ye ho ni ehia ese se ye yesa so a ihia ni David se ma ya kwara ho menyi agba akura ihu ojidi ni a na si ni ese sa de da David ya se Jehova wona mhwefo na hweri hia mi aso anopa mo den nda so bie ni ho upie uno nkolai. Ba se o puja woni hwe urade no ka se urade woni mhwefo na hwiri hia bia onyangopon fa bibiara enka be uda na ba ma yiye na do ye duochi nya mi shura o se o ye kra duti nkwa se o fa kri se o kra je nkwa na ya do mbre na ye nkwa jida fa kri se o kra je nkwa urade yesu fa se me kra aje nkwa mmobo na pepa me mra to nyara se o bo sampa wo ya nim se Radius Christo de Becho, or to win for the anti winner. If you are to suffer the radio by Tramimu, Pisa Bricono, no more bra and fatter. In can some pa a dee ye deba. The radius will be teen why I'm on. I send me if you life word media ministry war and a bounce. A year or song for Aqua Hayford, and I know what you send me. Telephone number 0244869499. 0244869499. Yami shraw se eti enkwasem. Dafo fro so, mse ibishia, yami shraw da.